The game's on fire.
Yeah, 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 yeah. For the fees, hey. Tell me back again. They come here like hell now. Baba, who don't need banana cafella. Go pushing on my pin and they go call a hot seller. Mina poka rudu rudu fella. Unga panga siura kujila tokotela.
Waka kambe ati unagwira nyanga.
Mango.
Bakuseka ati unangena sanga.
Mango.
Waka pangena tupunde pati panda.
Mango.
Waka nile njine na mupanga.
Aliense anatazi yake.
Apeseka na pisi bavake.
Aliense alina chitukuko. Nukusia na kupika kwa mamboto.
Halodolodo.
Banana when I left Pakistan, Uka kango pisha then I'm to blame. Babi abe kisi fano mina left again.
Ulubalande nalipanda ndia wombesha. Kurapo kwa titicha ndia lembesha. Shila alane tulo daily nda dedesha. Tetu ndembe maka walensesha. Umulilo ula superfepa kwa mbusha. Tetu ulete rwambonga na pisha. Sokolo kinga walala ndia kulotesha. Mwale lala mweka ilelosha. Nalipita naneka ineno tusha. Babwa ndi iwi iwo ipusha. Tumalia shitopa kale narisa mpusha. Lote Olanda ine panoni mpusha.
Aliense anatazi yake.
Apeseka na pisi babake.
Aliense alina chitukuko.
Nukusia na kupika kwa mamboto.
Halodolodo.
I don't know.